Papa Jota. I'm very sorry. Sorry. A boom. A boy and Sam. The Sierpa. Bon Sam, the Sierpa. Esia, Bishop, babies, Opoku, Adima.
Onyame nyame timi ade nyina yampa bonsam ma ho nyame shira wati akwanti a watu ona watwi mu yakopon o shira na onye wakoma so ade mo anopai ho ayefe ho ayefe pa paso kata woni na yamompai yadi wasidaka. Yadi wasidaka.
Asia yeti. Wokwa oye yetefo. Seya na wasia. Yayo.
Any Eradin Casa and a pay on Intinawa Cabby children is all baby beer tear for no any Eradin Casa. Oh, any other was sick. Yes, I want him on yam. I want the hour in my ebbaji when someone shra and a pay you see our Nancy. The other can is a nest of betwayan soup. Shra to me be sorry, a brenna say. One more yam no end sunny, a mayato. Your fat to me and your baby, a seed dom. The ayah can say ye cast up for nipper, yes, in chain. A ja ayah won't in your waha. My auntie flew home. Never may I do mentee, I was man. I will use to Christ to him. Amen. Yo, yet than your mercy. Se se de ye se ye gusu anaye kwa ye wiya ni asesa no ye fiti enweta so a poto kasem ye kan determination esuya ye fiti ase esuya bibisa na ye de Elisha ene efri ase ye suya fa no ho senka kwan da ho seka obetumi atena se nanso wa antena se na ohwehwe bibi. And inti a fisa ya yes simui. And in your mwa beer rade dia 2 years soon inti. A yes aminu mi a nu ya berry a taiso. Nena watches ye suya and se nipe bi we taiso. Na Elisha yankasa so we taiso no kodu safe ni master wunsa nyadi or besign. Inti obisa ni se den na minyemu. Na ye suya se iso no monso. Iso we taiso. Emma Yankopon se sign a shebra. Jacob with Taiso, Emma, yes, a sign a dean. And to me, no me and no, so young men who say you bet to us on your rear Taiso. And to Elisha with Taiso, no, or the new who say you bet find a master, because the master can say, oh, beside the mood drew. Now, so saw the one new whom a bribe a family, I will sabbat, how did any who ye? Or did any who ye? And into no. Nia no wo hwehwe no awrade adom ne sakan ene ye to aya disua no so ye hwe second kings kwa chapter 2 verse 19 echo pim 25
second kings chapter 2 verse 19 o say na kronu mufo no ka tre Elisha say she kroyi de bia ye fe se de mira hunui. Nanso insu nye na asase no insu ewu
afi yati kaninu na nkenye Elisha eno mune ni bekasa wo enko mune Elijah ene bekasa ene Elijah yusu erwadi ya befanuko na esan Elisha mwita suo a o mwita yusu sa o shishe bibinti no ɛma awurade adom ne nsa kaa deɛ na ɔhwehwɛ nti afei nnipa fiti aseɛ ɛfrɛ no yɛ wura nnipa hu sɛ ne nsa aka ade foforɔ bi ɛno nti ɔmde ɔm asɛm ato n'anim na nka nyɛ ɔno ne nnipa wo mɛbi sasa nanso deɛ wɔkɔduruyɛ nti no ɔmo fiti aseɛ ɛka ɔmo adehiadeɛ ɛde kyerɛ Elisha saa na me nu mmienu nso yɛnwe tae soɔ de yɛbɛgyina ɛde yɛbɛkɔ yɛanim ɛbɛma nnipa ahu yɛ ɔkwan sonko so ɔmo bɛhu sɛ nsesaeɛ bi aba wɔ yɛabrabɔ mu afei deɛ na nkakane ɛnsɛeɛ no na yɛbɛfata sɛ yɛn nsa aka ɛdin foforɔ ne ade pakyɛto asoma me
verse 20 na ɔse mommrɛ me ayewa foforɔ na momfa nkyene ngu mu na wɔde brɛ no verse 21 na ofri edi kɔ nsuo aniwa no hɔ na ɔkɔhwɛ nkyene no gu mu hɔ na ɔkaa sɛ sɛ awurade sie ni masa nsuo yi yadeɛ ɔwɔ
afei ɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ na ɔka kyerɛ nnipa ne sɛ sɛdeɛ awurade asie nie deɛ na ne master yɛ no wafiri aseɛ ɛna ɔregye ɔse sɛdeɛ awurade asie nie na ɛyɛ nokorɛ nso sɛ biribi ayɛ dɛn asi ka wakoma to yɛm biribi bɛsi wate onyankopɔn wɔbɛba abɛhwɛ wo ɔgya wo sara da akokoduro no a ne hia ɛne sɛ wobɛyɛ nwetae so ɔdendendendenden ɛmfa nneɔma bi andi agorɔ ɛbɛma awurade abɛboa wo nti nneɔma bi wɔ a wode yɛ akwadwo ne ani ha kane no a ɛwɔ sɛ wosesa no mia w'ani paa na gyina wo nan so mpaebɔ kwan so nyame asɛm kwan so wosua na woyi bi ma afoforɔ wobɛhu nyankopɔn ne monyam to asomayɛ
sɛ awurade sie nie masa nsuo yi yadeɛ ɔwo anaa apɔn biara remfiri mu hɔ mma bio
sɛdeɛ na meka kane no a nsɛnkyerɛnneɛ siiɛ afei awurade nam no so ama saa ekuro no ɔhaw a nom nam mu amane a nom nam mu nsesaeɛ bae nsuo no monom a wonyim a ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ ɛpɔn nneɔma a na nsuo no yɛ ɛwu a ɛde ba ne adeɛ nyina awurade nam Elisha so ɛyiiɛ nti deɛ na ɔnam Elisha so ɛyɛ no ɛno na ɔnam Elisha so ɛyɛ nnei nti sɛ Elisha ɛte bia sesaeɛ na n'adwuma sesaeɛ a wo nso nyankopɔn ɔbɛba bɛhwɛ wo kane ne ɛfrɛ no obi a ɔde nsuo ɛgu Elisha nsa so nanso akyire yi deɛ na yɛbɔ ɛdin a na ɛbata Elisha ho no ɛde to no so na nsɛnkyerɛnneɛ bi afiri aseɛ na nsesaeɛ bi aba wo nso nsesaeɛ bɛba anaa meboa nsesaeɛ bɛba wobɛnya din foforɔ w'aserefoɔ bɛsi wɔ mu tiri ase ɛdin a yɛde ato wo na wonim ɛboa na wɔdin o nanso na wonim awurade bɛsesa ne nyinaa bɛsesa ne nyinaa to asoma me
verse 22 na nsuo no yɛ yie de bɛsi nnɛ da yi sɛdeɛ Elisha kaeɛ no
ɔho ayɛ yie de bɛsi ɛnnɛ to asoma me
verse 23 na ɔfiri hɔ foro kɔɔ Bethel na ɔrefo akɔ akwan no so no mmɔfra nketewa bi firi kuro no mu baabɛgoro ne ho ka kyerɛ no sɛ ɛtipa forobrɛe ɛtipa forobrɛe
deɛ baako nso a ɛhia ɛwɔ ha ni Elisha afei nkwadaa bi hunu no na ɔmo di ne ho fɛm ɛberɛ a yɛani abere na yɛawia taa so yi ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛhwɛ yɛn ne yɔyɛ yie yɛne yɔyɛ o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nsa bɛka deɛ yɛhwehwɛ no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie yɛka Elisha ho asɛm nso sɛ me ne wo mmienu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ne yɔyɛ yie wei mmɔfra no na ɛyɛ mfomsoɔ nanso ɛnɛ yɛn yɛ asua sɛ yɛnyɛ mfomsoɔ bi ɛnkɔfa ɛnome bi ɛmma yɛabrabɔ so na mmom yɛbɛkɔ yɛanim tee na yɛde agye nhyira a yɛhwehwɛ ɛsiane sɛ nneɔma bi wɔ hɔ a yɛa ne yɛkɔfa de brɛ yɛn ho mmɔfra no yɛ adeɛ a na ani sɛ ɔmo yɛ ɛno na meka sɛ yɛn nso ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yie sɛ yɛnyɛ biribi saa to asoma yɛ
verse 24 ɛna ɔdanee ne ho na ɔhunu wɔn no ɔde awurade de domee wɔn na ɛsisire berɛ mmienu
sisire
mmienu firi kwaeɛ no mu ba bɛtete wɔn mu
wate nkwalaa no ano ma ɔmo nya ɔmo mpatuwuo ɔdomee wɔn mu ma sisire biri emienu every wrem eba be eba tete mo fra no ena mu pasa 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 omukum enkwala no odi obeka ne dodo okra ma wate omukum omu nyina adentia omu anu ena pe omu mpatuo edi ma awom enti yansu yesu ya bibi se emra ya wiya taso ni eshushe bibi wawradi hoyi na yebeyi eni hane akwajo ni adie bi efrinche no yebe kura ya no nso yebe kura ya no no nso eni omu bi owa ya no yi ena di brayen enkwala anu nyi omu anu wa enka mpatuo biya eni ho anko musu benyina ba eti se di ya yeyi ama ya hu omu ba di enyankupo wadi omu jina na nsu omu anu wei ebra omu mpatuo enti ewa se ye sheya anu eji ewa se ye sheya akuma eji se ye mbu enimtia ma ye mbu enimtia ye niya bre ye sheshe bibi ye kwa ye nimti enti nye ni omu biya eni edi ya hu yedan e frafre mu ya kuma yi yebetimi di ebu nipa nimtia yebetimi di yadwene ebu nipa nimtia ni omu bebre yebetimi di ebu nipa nimtia na wakye chose mua Bible eka maye husa ware fo ye ba ko nanso mika akuma mu obu ni kuna nimtia o kan se ah de wu ye mfaso ben na wo so se ohini muya na wo ye se na wo sa e wo nipa nimu ama wata so nyina enagu hoyi sa enimtia buo no ne sa kasa no mika kan ye no ewurade to wo ne ne mfina nyina yem ma mu ye den bonini eninti e wose menu mienu se ye si adwene se ye hwehwe na ye koyanim se ye honhum se ye honam mu ye hwehwe ye bibia ye yiyi ni omo bi wo ho a emfata ye bibi obi ye wonti hasie nanso ubeka ho ase adenu kura se ne honhum no nanti sanso ubeka ho ase nti ube ka wano atu na urade nso atumi aye den wa wao ama ofure yi ekodi agura ni so mudi omudi nyame nipa ho akro wanspe wo mu otume wo mu ni empofre mu a sisire birie mi enu firure mu ebe kumu mo ofure Miriam ni Aaron omo anhwe ho anu yie na ekofa ampatu yaroye ebre Miriam de aye yi wo muni se eho ansa na Aaron behu se dia omu ye no enye ade bi wo ha wa ya dia bedu sabroi ebre wo pen shira mu mpo no wira fi ugusua eye sade no ene nyame asem ba onche she hu yi na nya wo shira ko wani na mra Aaron ka se ye wura nipa wo di na tem na fi de omu se wo ye wura ye di nkwasi ase afi osre ama Miriam senka urade ma ne ho nto no no muntimi nto o ma kontinu so ekwan bi da wani mu awutu ye wo ho dia wo betumi atu kwan no ye wo ho dia wo nsa betumi aka nhyira no sa nhyira we enye nhyira edafo emu odru e ye urade na akasa wo enye nipa na akasa ani ti sa wo penko ade a wo nsa beka sa nhyira we ani ti dia wo ya wo nsa beka no eno na hu hia e wo sa wo ye enti na ne yesu ya bibi sei se ye beka ya no atum wo no ma bi ho na ya koso abie ya no akye ye papa ya bisa no no ma bi a e wo ya koma so ya nye ya dwen sa de we de bisa wonye ya nye ya dwen sa ye bisa na obeye bibia ni ho a ontumi nye na ya nkoso ensre no na ya nkoye anim na ya mfiri ba bi a yatena ya market time wa adi abedru sabre no ye mfri ho na yitumi nkoye nim ono bibia no ho ntumi nye so ono wakasa de a obeye den obeye obeye pepepe to asuma ye and how do 25 no
catch that verse 25 no say na ofri ho ko bepo kamel ho na ofri ho enso sane ba samaria amen
ya mi shira nti oyesa wie ya no otoa na kontu su na ye hwe chapter 3 verse 15 and 16
second kings chapter 3 verse 15 o say na afe mumfa sekuboni imreme Na senku boni no reba no erade insa ba ne so. Verse 16. Na oka se se erade sini. Mema isio ashe amena a emu ariyi ma.
Uti di oka ye no. Wa ma won semu o. Erade asemu e ka bibi wa ha. Na ahinfu bi e ko akun. No mu kwa chiri omu wa kwa insu. Insu kwa mu kwa di wa omu. Kanusu di omu na momu ni omu mwa nyinane na mu. E kwa omu dini, insu kwa omu dini pa, insu kwa omu di mwa. Afi omu hundi omu nyomu hu. Inti omu kwa fre. E wubi baku kase nyamini pebi wa ha. Inti ya mfre no. No omu misa nyanko pa omayi. Omu fre no se uwo. E ka omu kwa kami mwamo. Sa ohini we na mdime ni atu neni. Inti mudi omu fu obi obo senku emra. Meka se no. Ni mi so beti ase ye ndru dia me peso but we ha no no beti ase hu se esu obi ane na djuma na djuma bi ase ni ho anyankopon ni so ati ase me pa cho wan ti ase o ti ase enti dia kura onu somuye dia kita onu somuye obi sa asanku bofo ana asanku boni sa o mebo sanku ti sa dia na ohene Saul ahomone ba no so a aje se David aboda senku ya nsana amone na akono sana hanso na erade asam e cheye nse Elisha bisase omunfa senku boni mra enu tini nyina kasum ni hubi de kita hubia e wose ohun se erade ni wo ho wo erade di wo ye bibi wo jina nche yenye ye wo jina nche erade bu wefu eni ti sori ne jina wonan so na de wose wo ye bia no tumiye ne nyame adwuma nkoso ye huni se obia ho hia wo nyame adwuma ana meboa enka ye ma no omo amepra ha ampepa ha nura enka eduru ha nke betumi atanase ka ye ntumi obi bie ni wa ne ho hia a obi sa sankuboni na afi wo bo sankuo no ena nyankopon nsa e ba Elisha so ana ofiti ase e ka bibia me ne umie no hwe ni mu kwa o se se de urade sie ni kan ho ma ye hwe
verse 16 na o ka se sa erade sin ni mema insio ashe amena a emu ari
ya me pese obo nsam because so ka se obo mensio ashe asa amena emu awe ne ma eti se de o kan kire me nu mie nu enei ana hu sa o kan kire ye nso te wom enu mo bi enkoyie na so odin sesan ye be breye obo ma ne o ma foforo bi esan ni odie be gina ni mo nyam bi mo ti wose wani je na wo bonsam ana ye nim ne fritite se bibia ni wo sha ho nkoma wonye enti se wo kan wa ha se obe mensuo acha amana na muawe ni ma to asoma ye
ben 17 na se erade sini muri hu no infama na muri hu no osio na nso insio be ye bon wa yi ma na mo anom
so am onnam na nwanwa kwan so ebe ma ensuo ayeden ade ani ma na o manya nsu anom no manya bi di ama omumwa enu nti awose ye gye papa ne di na se na mi no mi enu o se 2022 obema ye ye kru wa ye mabusuwa ade na eni si ye gidi na eni si ye hwehwe nanim na eni se ye pre ye ho na ye hwehwe se ye betumi aye di aye ntumi anya 2021 o se ye tumi pre na ye tumi ye na yetumi aduanim ebohia kese a wabekan ode atoye nso ono fritite onse amna kese da ho ninsa ba ila ninsa ba Hezekiah nso na ode ne ko ya ko jina amna no ho na Hezekiah hu amna no enompe no bisanse Hezekiah enompe wei ebetumi anyanko ana oya no yo o se urade una onnim dompe o dompe obisa se betumi anyanko ani nti so oka kire o se amna da ho na obesha ne ma ana aka pusi ho na obesha ne ma hun se wasi na dwene se obeye ani nti odi Ezekiel e ko amna no nti Ezekiel ye anu ye ye no o ma ne shenkom o ki kan bi pigus Ti said ya minu mi enu su yansu ya ti ya ni ye ye se urade ye nidi ya na ya be ba o na se yansu ya be ba be shankom agu ya brabo so na ade na tumi ayedan ayema ana wan jebi o kache Ezekiel so nshankom enku numpinu su Ezekiel su ye ye na de ohun ya nse numpinu ekekambo Say we a dear what he said what he do we answer kika boom. Hey there so many me out tears you ni who you say no be a go on and kwa no can say obet me a man kwa bem no can say ni party send me no me no on shem kom na no benefit as ye a kika sisi anim baby a bia dear will be a be kika sisi anymore. Di o ka kire ye ne no enya ade a entimi mamu e be bam bi bi o pese o ye ma o bi o be ya ma be bi o pese o du du o du be du en sesaye bi e wo sesi wo abrabom e be si enti jini di wakasa wo ha o kutu aso kan a ensuo ni be busu se de wo kana enti wo so nsuo no e be ya ma And for whom, listen, your dear Nimudaho. And for whom, and listen, your how no what form at she. And for whom, listen, your any does war any ho. And rather do all cassa, baby any does winning or the any does over ho. And she saw what Nazis said, maybe I mean, this about me, I know how. It was almost half on one pet. Oh, for so. Was this a woo, would ye a chin ya? Men jini so obeye bibia ma. Enti ye nyina ye gu hai. Sa ye tumi agye urade di. Na ye tumi ahu sa urade betumi ahye ye nkuru wa ma. Odi nsi sa ye bebre. Ade bia emu aye hwe. Ade bia emu aye hwe. Urade be fele wate. Ani ti hye no nso. Na sa ye ka se enu bi o ho a twohu firi ho a. Na wa fiti ase na wa twu. It is Abri, who be your anoa, now they bomb by an amigua. Who be your anoa, they can't so much ubi. Oh, Kenyam so much ubi. Oh, Ton Safri ubi. Nasana, we in Indian also. A radin shira, a bear den. A beba also. And there was a winya gidi. Send ya dark was him. Now free titty. Neni baby will trust him one. Oh, moon suit to me, eh? And ya one, I ye. Do a cafe or moon be also. A to me a day. A to me bear moa. Yan ya pens away. 2022 the our country and so a best bem abeshini di animonyam ewo ya brabo sujadi no wadi acha odin sesaye ewe pro e bia boni bi wo brabo wa nya wo hunto na me kan wa ha sa baba wo bi Wa wia adie sa. Enti wako sra ni nuya kura. Ni nuya ni miso baba beye sa oho. Wasi da bena obeko. Sa o namo nyanane hanu. Nansu ontumi enchai. Na fi na okanshe radie ni monyamse. Fiti mra obeji radijie. Sa abrabono asisa. Ama fi nyangu puwa ya natum. Wanya osofuo awari. Na awa adie bi wo a emu da ho hwe animu kwase enko ana na de bre no nanso otu ana ma wo se otu no erade ahye ne nimonyam eno okosra ne nua ne nua ne bisa se obekwa da ben eno ane se owo ho eno ane se owo ho yakopon obehye ne ho nimonyam ewo wa brabo ani ti koso ha na chinidi dia da yesui And a date, yes, 16th. Your wife didn't say, Rady. I was semi fitting as you. Let me hold your walk on once in beer. Wouldn't you mind the crow, Anamibua? Wouldn't you mind the crow, Rady, come once in? Dear M. Koyawa, Brabum, wouldn't him? Our person was his son of mine, wouldn't him? And it's you obey you a free, sir, and him go as here, and this how, and this how, Mutino, obey you a free. It's your wife, Jenny, said Rady, may Jay. Adi awaka e dia to ebu god fo so no mi mi nim se mi de ne ade we enti me ye den me chi enti obo won se ade krone set sen kroa nyankopon akasa e wo so ye den e wo so fu ho nyankopon akasa ontu mi challenge ontu mi tenase se ye wonamu o se ehunhum o honhum bia ni ho a oni nyankopon di asie adi nkunim da ti na nwane e bom pa e fa nioma a e ha yen hu se urade be boa yen se ne ye wo ba abrabo na wo mpe se ye wo kunu se ye wankasa ti se de me kasa baba we wo wi ade esa no wankasa ade bi wo kwa wo mpe enso ntimi nya hwe obi hu a na wo dem bi bo kura utimi kasa urade fa che me wati me nya sa ade we biem oni be ba ho so no na wo san dem Awurade asɛm ɔba wo nkyɛn ɛhyɛ wo nkuran anɔpɛ yi sɛ ɔno ɔbɛtumi asesa no ɔbɛtumi ayi wo afiri mu ɛno ne kuruwa a hwee nim no o animguaseɛ na ahyɛ ma no aniwuo na ahyɛ ma no Awurade bɛyi wo afiri mekae onuabarima bi a n'ani abere ɔpɛ sɛ ɔpam ne yere wotu nofo a afei obie n'ano na ɔka secret bi ɛsɛ kyerɛ sɛ ne yere no ɛyɛ m sɛ nneɔma a ɔyɛ nyɛ na sɛ yɛ ɛhonhom na ɛɛyɛ no ɔsɛ dɛn o ɔse deɛ ɛyɛ ne ya kora ne sɛ da nade asa ɔmu hyɛ dɛn m ɔka kyerɛ ne sɛ ɔkɔ ne maame hɔ aba biribi yɛ ne sɛ kɔhwehwɛ nnipa yi ɛnwonwa o satan ɛnwonwa ɔkɔhwehwɛ no so wɔ baabi so a na ɔwɔ ɔduru no ɔkɔhyɛ bɛrima bi dɛm sɛi no ɛno ho asɛm ne ɛka ho bio anim guaseɛ ateteɛ wowɔ kunu wo ne wokunu so na wɔ dan no mu ɛdɛn na wɔ sɛ wosɔre wokɔpɛ dɛn wɔ bɛrima foforɔ dɛm wokɔpɛ dɛn wɔ bɛrima foforɔ dɛm nti na kyerɛ sɛ bɛrima no yɛ nneɔma bi a ɛnyɛ wɔhia afotuo ɛna ɔbɛka secret no nti kyerɛ sɛ ne yerayera ne sɛ nti ɔno so pɛ sɛ ɔyɛ no bi ɛna ɔno so gu so aha ɔhu nti yɛdeɛ nim sɛ yɛtu obi fo saa ɔwɔ adeɛ bi wɔ ne tirim nti sɛ wo ɛnam deɛ obi de ayɛ wo nti ama woyɛ bɔne de tie awurade asesa na hwehwɛ ade papa wɔ yɛakyi kwan megye ne sɛ nnipa no mpopɔmpɔɛ ma na awurade bɛtie anaa ɔbɛsesa no o ɔwɔ sɛ wode kyɛ no fa kyɛ no na bɔ mpaeɛ ma no na nyankopɔn sesa no na nnoɔma bi a ɛnkɔ yɛ bia no ɛbɛtumi atotɔ yie menim sɛ yɛsua biribi ɛwɔ elisha ho yɛnyɛ biribi so wom nti yɛbɛkɔ so awe ataa so yɛdeɛ sɛ nnipa ahyehyɛ sɛ yɛnhyehyɛeɛ yɛyɛ hyehyɛeɛ deɛ sɛ week biara yɛwɔ da a yɛne awurade ɛbɛhyia na no bɛma awurade abɛhwehwɛ yɛn na deɛ waka ato yɛn so 2022 no yɛn nsa bɛtumi aka kata w'ani baabi a wɔ bia nneɔma bi wɔ hɔ a wapere apere 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 ɛnyɛ honam ne mogya ɛne ɛne na nya ɛnyɛ honam ɛne ɛbɛtumi de adi nkonim wɔ honam so